Ladies and gentlemen, it's DJ Eric Cole in the mix.
Banja babalde banenyanga wendi wabula musembere bintu bisanje biwabu omanyikazi wenakula kale nga nswala janyo kuyiye bintu ebimvumia nonya kyendi bawamupagidda bange nsima nange mumfudde omuntu owebbeyi nakati kenda bise nafunyeyo kuva musomo topiki ya leero ekwata kukola kwawulira ebyokukola wabinyuka ogira otambulamu eno sikwagala naye gwe munnange okyategana enseene ekunyiga asembera kulunondesa magezi omuntu okukola n'oyitibwa bambi ayinawo ebizibu by'osanga bibeeraku mubeeramu ab'empiiga amafitina buli kwotandikawo ne bajereka era bangi bannaffe abaalemwa ng'awoze by'obutale ebyo sibisobola gw'osanga ajjuza erwanjiri yeetisse ekibba atambuza nju bameka b'osanga abali mu kkola ey'emirimu n'ensonga emulemya nga tematiza awoza nnavaayo olwa nansiri yanyiya wooteeri oli aloga kale okuwangula duniya osanga mu ensozi nga nkambudda mu kuzeebalama awunyusise okukagasa kubamu biibino k'oguma n'obyeŋŋanga awojja kufuna tosenguka ekigambo bandoga nakkanga amugamba ebiibino omulimu omukulu gonnemya sigwa jjajjaawo kubangibwa omuntu atakola kutyanga katonda yekiika muli mulangira sigwa jjajjaawo n'asomba amalogo nga kutiisa tiisoobeewa akagambo kyeggambye kaddemu sigwa jjajjaawo alimirira munno gyakola kiweewanikanga omulimu gwa munno senku sigwa jjajjaawo osiranya bannammwe n'abamu bagenza magongo omulimu gwa munno ttafu sigwa jjajjaawo walimya munno owo omulimu ogufudde obusikaku yemu akayimba kaakano sigwa jjajjaawo ndowooza gye ŋŋenda kakati nkuwadde omumuli bwe mbula mu mbeera yeewakanga mpanga omanyiza ebyobuweemu byewala bisudde bannaffe bangi bawaba olwenduulu temunyiga ab'emize bwe gityo okonamu oluusi n'oyiga kintu kupakasa ssente lutalo gwe lumba kijasaba kanga tobatya n'obula bakanga sambalaba gyempita n'oluusi nange gyenkola beetuuma obuyinza n'olowooza obono katonda bwakkanga ogamba muganda wo beewaana ebitundu gyasibuka n'ofa omwoyo nasomoka lwera okyangaya osanga omusoga akyakozesa ate ekyakiyira bwe yamubuuka akyoli nnyonyi n'abeekyakwentwetwe n'ebitundu bingi ebirala kalikya yabwagikkangisa takutiisa mugambe n'ewammwe nti sibatene emagezi ag'omukkakkanya mwe abasibuke wakisooka mpala n'okumpya ewaala kimwogero kanga kyambula sekamatte kuleeso gy'okimpa eŋŋamba abantu kimugamba omuntu okwewala mpulira beewalako yakkanga n'oti omuntu yakubya gy'asibuka n'otala yava ebwamba bw'anyumyayo n'oti ebwamba gy'oli mu kujja yali nnyanyoyi kikyakujja ewammwe egy'owaano gy'okotogera emirimu gy'abanno gyekomya n'ogundi oli mubi tokangibwa omuntu atakola kutyanga katonda yekiika muli mulangira sigwa jjajjaawo n'asomba amalogo nga kutiisa tiisoobeewa akagambo kyeggambye kaddemu sigwa jjajjaawo alimirira munno gy'akola kiweewanikanga omulimu gwa munno senku sigwa jjajjaawo osiranya bannammwe n'abamu bagenza magongo omulimu gwa munno ttafu sigwa jjajjaawo walimya munno owo omulimu ogufudde obusika yemu akayimba kaakano sigwa jjajjaawo kintu kupakasa ssente abaagalowa weesiba bbiri osobole abaafuna basanyuka oli munnaku nza bantu bantama tebakwemaza obeeko w'okoma mbamanyi nnyaaba ekika bwe kiti batwakusabira gy'oli muganda wo okolera mu ntalo okuva lwe watandika mwatte olufunawo nga bajja beesesa bali mu kampala te wano tobitundawo nga ntunda n'otuuka okugamba yewe ettaka baba mu kwesonsa bangi baali mwadde eby'ensi kwe kukola empala nayeetamu takusengula kulesa ebyakumenya mbunna omuntu si yefulaana luli mu kujja kugwerumba bulungi
Ladies and gentlemen, it's DJ Eric Cole in the mix.
Mulitamu okusomesa olutata mumanye yakyawa okumanyira n'okubulirwa kwetamwa naye nkukutira obugumu gy'okolera nywera mulenzi okuwangula alemya emirembe gye okunoonya ssente tokufuula mannyo kusinikaalo osobola kulemya by'okola mateeka g'obugagga gaagano wamaka ogatuukiriza buli ky'obasekulubiya mubeeramu okukeera mu mpewo nkugambye ekunta okweresa ebirungi n'oyitibwa oluusi obufuta ng'oseevinga kuba kukekereza olw'okubanga ezona alyandi kwavana asinziira kulyangirawo obujega kale no bananga abaagalwa alabyeko n'akadde kangu bwentondeka mutendereza jensi gy'obubuuzi obunyuma obujjudde amakulu amawufu so nakulira mapeera ntuntu n'omukyala eŋŋanda omunsokola ebukese eri ewala oza nakuzibwa bulungi ne mmanya ebizimba abantu mukume nkyaleeta nkyeyami mpozza abalemi ayitawo bankutule nange enteega kubamba kwenye ku mise emibi yese kasibwayimbi erya kapoli noonya lubiira ndabula ab'ekiika mu byenkola sigenda kuvaawo kangika omuntu atakola kutya nga katonda ay'ekiika muli mulangira siwajjajjaawo n'asomba amalobo ng'akutiisa kisoobe wakagambo k'eggambye kaddemu siwajjajjaawo alimirira munno gyakola kiweewanika ng'omulimu gwa munno sefu siwajjajjaawo osiranya bannammwe n'abamu bagenze magongo omulimu gwa munno tafu siwajjajjaawo alimya munno.